kakati notanisala wakawa parliament wavudeyo nebala gobonye mvubo chukwecho wa guru wa kasasiro agendo kuongiro kufuke chizumu chivuga Kampala chukanga na makunganyizo wa kasasiro teka teka zo kugadabiliza zitambulia dela kasobo akavera chichimu kishivano kodeyo chivagalo kubanga te bongero kuteka munkola yo kuwerebwa olono bobo yao chivuga chitivolo kubera ko echironje mumbere yo avakaba parliament abatula kachiko katuni ensonga zo mkulembeza wegwanga urubanyolo kuhuvako uruvue chigere mkunganyizo wa kasasire zeminundi ya biliomuli kunganyizo eliyabu yala ngokotarine chitezi bafude ni bategeza ntibasa nzeyo wa magu ya dengoli wo kutumbuka akwa ifovi na okwenja ulo na ye mili mojita ambula kasobo chukanga kasasire mchivuga Kampala ya yongera kubera ngate kungani la dela kachiko karanga kulemberu wamo sentebu wako Alex Biarugaba bakunda ategezeza nti waliwo obwetaavu obwoka kasanti akavera kawerebwa era bakaba parliament babere bankizo ddala mu kuteeka amaanyi badde mbatukize etteeka lino kisobola okuyamba okumalawo kasasiro afuuse ekizibu mu kibuga Kampala agamba nti mu kaseera kano abantu bangi bakozesa obuveera kyokka ng'obuveera kati oluvannyuma lw'okutuuka ku makunganyizo ga kasasiro bakizudde nti ekizibu ekisinga obunene mu ggwanga Uganda naddala mu kibuga Kampala.